majani makshinjale simo. Matukala season forward. Fukuyo panda.
Yeah.